jeedidi silmaji chapande nayi woni to sincu jongi e to cikkite ko worgo wala men ko rewa leydi Senegal e nder diwal Podor.
Ahmadou Baroubal
teddube heedi be refi fulfulde guine e sumgoji dartinaydi laamu faddi wawata latade e nde hitande hikka ko ɗum hoorejo jagorɓe kesso o nantini guila ba wuri yaltini o kabaru lundiɓe laamu hewɓe holli mette mabɓe ɓe ƴami hooreɓe laamu faddi o guine teddingol sartimoɓe siifi e CDAO sarti yamirɗo yoɓe kono koɓe immu e ngu laamu e nde hitande hikka. Ma en keɗo omo ganduɗa ko kañum woni Mamadou Siré Djoum, kanko ardi fedde biyetede démocratie paix élection et développement durable. Ko winda janeji ɗi Rama Diallo, mi salminima.
Mi salminima Amadou Baba.
Ko ɓuuri hen tengtude?
Ko ɓuuri tengude woni nduɗo kibaru heɓandu kenga ko haɓɓodi e hooreɓe leydi Mali darnuɓe joni kala golle ko fati e peɗe politique. Kibaruji kewɗi ana garta e ɗum ɗon en kala.
Koye biyol colonel Abdoulaye Maiga ƴettano konngol gouvernement laamu fadde o Mali ɗum nana ma en gartu hen. Radio gollondiɗo men hande koto guine paɗen ma en jewtite e gardiɗo radio Kanya Zik FM ɗum ko toon to diwal Kindia e nder Guine. Tedduɓe joni joni ko kabruji coftal balli.
Coftal balli
Rama, kabruji coftal balli. Paris Saint Germain laƴi hanki e nayaɓal timmode Ligue des Champions.
Non, Amadou Barouba, ɓe laƴi ɗum ɗon ko haɓɓude e kawre jaho Ligue des Champions Europe. Paris Saint Germain wasi dande ɗeɗo kawre arane nayaɓal caggal nde e Barcelone hawiɓe do tati e ɗiɗi, ɗum tawama hanki nden. E kawral gongal ngan ko Atletico Madrid kam ana weltori e ko heɓi hanki kangan jali Dortmund do ɗiɗi e go'o. Fay so tawi Atletico huli e puɗɗe hono ɗum ɗon handaki Sébastien Haller goto e hokkuɓe e Côte-d'Ivoir deesewal muɗum tataɓal Coupe d'Afrique waɗaniɓe ngal ɗo keɓal hanki yesso Borussia Dortmund. E kawre gartol kamɓen ana keɗa ɗum ko haɓɓodi fa joni e nayaɓal timmode Ligue des Champions. Sa mbiyen jeɗɗire warore nde fuɗɗude sappo e jeɗɗi liwru no gonɗen
hande kawre arane nayaɓal timmode Europa League duno doma.
No doma Olympique Marseille huccitan e Benfica Lisbonne hande hasoɓe jomtoto ɓen caggande Benfica hawnoɓe timmal coupe clubuji Europe ko ɓuuri duuɓi capanɗe tati hikka. Hande kasindu Jean-Louis Gasset elto OM ana renti e ngal ɗo diɗal Portugal ɗiɗaɓal e championnat muɓɓen. OM ana jahiti e fonde kawre tati e championnat France eɓe donka jalade diɗal ngal ɓe ettodiri. E fa joni kawral Ligue Europa ko falti hande iɓe kaɓɓi jaati yeggitinde ɗi koyɗi bonɗi etade Benfica fa e leydi muɗum. Hono alahaali kawre ɗe kokkata ballude hande Amadou Barouba.
A jarama no fewi Rama Diallo, en jettimo ɗiɗo kabaruji coftal balli.
Koɗomen hande
to guine paɗen sumgoji e dartinayɗi na mbiyen timminayɗi laamu fadde wawata latade e nde hitande hikka ko ɗum hoorejo jagorɓe kesso o nantini guila ba wuri yaltini o kabaru lundiɓe laamu hewɓe holli mette mabɓe ɓe ƴami hooreɓe laamu fadde o guine teddingol sartimoɓe siifidi e fedde CDAO sarti yamirɗo yoɓe konon koɓe immu e ngu laamu e nde hitande hikka. Ngalluural hino mapini na mbiyen ana tampini nde fedde société civile noddirtende DPEG ɗum woni démocratie paix élection développement durable nde Mamadou Siré Djoum ardi e biol makko yewtere nde hoorejo jagorɓe o fuɗɗinde no wawa ñippude ngal lural so hawri nde jippini kaldal kawral ɓiɓɓe guine. Ko kanko woni koɗo men hannde omo jabonamɗo Ibrahima Timbi Bakiroɗen.
Mamadou Siré Djoum, mi salminima.
Mi salmitike.
Waɗi lewru e balɗe gila ba wuri mo ɓeynata Amadou Wuri Ba toɗɗa waɗa hoorejo jagorɓe e nder ndi leydi guine. Ko adi fof ɓayanko e pelle société civile tawaɗa e nder ndi leydi. Yewti hen ko onno yiruɗa fuɗɗode ardigu makko?
Fuɗɗode ardigu wiyeteɓen monsieur Bawuri, d'abord min ko neɗɗo momi hooli e gandal muɗum e faamu muɗum e andugol politique makko. Kono yewtereji ɗi o waɗi ɗin ila o jooɗi haa ɗo addi sikkitaare moolanaande hakkunde makko e jama leydi Lagine. Ko sabu honɗum aɗo o nomeede premier ministre chef de gouvernement on e nder yewtere o wanno ɗo ka o wi'i men élection no waawi organiseede hay e nder lebbi jeegoo. Ɓay noon woni ɓe nomiimo ɗo ñannde goo mi heɗike mo himo waɗi interview ko o wi'i wondema e haray andugol e lannugol fi o transition ɗo haray ko golle den ka tereng hollata ko hende tuma de o transition waata lannude de yewtere don haray de labaka de alda namo e holare sabu hon dun sitay ardu makku dun ka primatir don ko fi fejingol sa e transition do lannude don haray dun don on mi do tamdini tun woday ko waddi be e himbe leedi ndi
sen togi ki ende yewtere ne bawuri waddi ko holli haray ko karahan de wote wawata latorde der de hitande hikka fayda gasata ko dun wonnone ko halda kono sen yewi golle wadade de adamu arde de ngandi hande ko beynata ko fichier electoral dun ko doggol wotobe ala iden andi suudu fewnaindu wote kadi ala e hille hitande fayda de fecci hakunde aba bawuri wona gonga mo hali e de hitane do subungoji wawa latade
on andi si woni goddo ardike gouvernement haray yewtereji go no ton imo duwa hebude ka o tippi ka molana ka o so wada yewtere ne ara ko mi wonno a la place de monsieur Bawuri mi wa'a no taho ko bennata kon in commission d'évaluation mi evalia ingolleji wadaadi don ha fewndi ka o noma do e o tan hedditido do ha hitande ka halda don ka transition on lannata don hewtude est ce que golle den no wawi marsude parce que ko kambe monsieur Bawuri wi unome der lebbi jeego ado be arde ka primature wondema e election no wawi organiser to le hiden heddori buri lebbi jeego do e transition on lannude donc jon non si tay woni on evaluation don wadaka kambe be no mama tun be fuddi wiude a be sikka si transition on lannay ka doa lannude don ka halda don haray dum don addaay dut parce que kanko monsieur Bawuri tigiri himo andi ila jetti ngulamu haado golle kelude wadali si yahugol lannugol o transition joni non si o ari kanko o duwa kat jettude yewtere ko holli ko kanko wadi ha transition on feina ka duwa don
gilande yewtere wadi en yi be yimbe be inetebe force vive dun ko pelle dawro e pelle société civile wonde gine lundide lamu ben be holli be yaada e ne ebore do haray singulamu heddike do ha nyande chapantati e go lewru sappo e dida buru e der de hitande hikka kambe haray be jaba ngulamu kununkobe ardibe e gine annonde fedde ma golle kala ko faati e subungoji kala ko faati e jam e bamtare ko no yirdo ngo wal hali e der ne fedde mum
e don andi dun don fo si tay woni ko be innata kon fondo mo ko be innata kon bon volonté no wodi haray dun do fo no doa hollude gouvernement leydi lagnendi no doa ettude dispositionji din fo fi evitugol problème di aroyaydi din ko sabu hon dum ti tay woni lando leydi din tigiri ketti engagement yeso amem enen société civile opposition et kala acteur de wondo lagine do inni min on si denyalande do hewti mi feinirtande jour goto joni wono yi dum don hewti tay ko yo bonnike dum addai ella yo Allah dan e nambara e leydi ni joni non ba haray tan on no lutti haray gouvernement leydi lagine ndin no doa ettude disposition ji din fop fi evitugol dum don
joni non gila Bawuri suba horejo o jagorbe o yewtidi e yimbe société civile o yewtidi kadi e yimbe e dawro o noddi de pelle fof be tumondiri be yewti be halidi be haldi yo kaldal wadu ngam hebugol famondiral e hore non di subngoji yarata dum do wawata addude kawral hakkunde mabbe ara o bonem huldon do wadari
ko be woni invitu ko kon jama on yewtide mabbe ko hunde burnde hande kono non ko buri moddude kon ko dum wonude façon structurée wona ko be nata kon in table de négociation yewte fotte famo tire e ande ko lawol hongo yarete do e délai mo transition wadana on hewtude
Mamadou Siré Ndioum mi yetti ma sanni a jarama
awa on jarama mi weltani kion
en jettimo kanko Mamadou Siré Ndioum ardido fedde biyetene démocratie paix élection et développement durable dum ko fedde société civile to leydi Guinée
ko winda e jaydeji
ko winda jeneji di jattenen ko Rama Diallo e kabruji jeneji Rama to Mali lamibe e faddeu lamibe wala mbien lamibe lamu faddeu ngo darni golle pede politique
nan Amadou Barouba ndu kibaru banginama hanki tiagal de jagolbe be ngadi jonde mubben hono ko wi dum rewi do sifande de lamido lehdi Mali Assimi Goita hoyni be kolli yidi mabbe hande woni hiwande de nagu e dalnude dartude hono laban golleji de pede politique tiagal de be beltoraki e alhaliji fande golle majji e hala luji nantedi e fako tukiti du e hono wallibe bendo
ngal lural wona hanki fuddi ramajallo
non Amadou Barouba Maliwebui e dum don ko walda e hono ko humpita hanki dum yoga e pede politique dalnanoma e golle mu ben do gilla timmude hitande faltine de walde hande baale politique fonde joy yeru semas de imam Mamoudou Diko e fedde wonde no dirande observatoire pour les élections sabude do ana kollita hono kibaruji ciirtude e ko laamu andinta dum don ana habbododu fa joni e hono ko le monde wi horebe e mali ana tumi tan a pede politique de halude halaluji kewdi di ngala nafa e ko bonnata noppi koriji mali taweni kaldan fuddanongal e weltango leedi ndi gilla timude hitande faltine de ko filade kawran le figaro wi dum ko muide hono be do colonel be faddade de pede halude ko won de inde ben taweni kambe te tube lam gila hitan uina dide noga hi pete dinay anyamo be ko iduno e fedde sede yaw kawta lede afriki hinange nyalade subanonde jati woteji ngade waltirde lam juude civil en dum don falto ke gila noga e jego tata budu faltindu
le monde wi dum no famni
non dum na famni wiata en jahnede sabu pede politique kewde kawrino ikungi jati barude lewru tata budu faltino dum sapande be kono ko be laami be wonu be laamu do e rafite dinde hono salti wadude woteji sungo laamu be kobe kulli hono kobe kulluno wonno kobe do laami be ana jinno tan ana kanno jati accude laamu gila manoga e jeegom tata udu ko laamu saria na bien saria laamu o hanuno hokkude be aniya be mbasata dum don wulitanode hono wartugon laamu e juude civil en de do pede kawrino andinde dum don
a jaram no feewi ram jallo en jettimo en jarimo dido kabruji ko winda e jandi jidi
on tottama kongo Fatoumata Sisawane
e alkamisa nyande sapego na yaburu en yewte ko fati e Cote d'Ivoire hore be bentongi o alhali toragol kanyu en geygu e hore lawidi ngal pellital mabbe ko ngam habure kewal yimbe ben e sera lawidi Abidjan ko honno nyaawer do ngal pellital hore be Cote d'Ivoire tawsi be waawa e tongude o alhali toragol e hore lawi nelde la miijo mon ko yowiti e tobere nde ka tongode whatsapp wunde
Amadou Barouba
tedube ko buri tentude kabrujiri e odo subaka mali golleji pelle politique e gomuji dilodi e on bange ndartinama ko pelital gal horebe lamu fadengu yetti hanki e biol halfinado kongol gorma lamu fadengu ko yewtereji di galda e nafa kono kadi addande leedi di cadele yi minde fitinaji woni ko de pelle wadata en kedimo colonel Abdoulaye Maiga gal pelital kono ko berdibe mali rewani sariya gal doftaki e dosgal leedi di wana kongudiyam ko kongudi Ismail Saho hore jo fedde daw PSDA kongudi makko nana may der kabruji di togo denta landaji lundidi DMP tawete e sumgoji sardiyan koji diwe ko wadata toni di leydi fandare mabbe ko falade yidde lamungu de wote wadan nyande nogas e jenayi lewrunu gonden tiagal ko de dirtinano de kanuno wadude ko nyande nogas lewrunu gonden député be fedde leydi le europe subi ma hanki alarba hesitin gol sariya wol jabba gol dan niyan kobe der leydi le mabbe dum tiagal dubi sappo yewtereji gam no potal hebira hakkunde de leydi lidi teddube ko dum woni ko buri tengtude kabruji di e hande odo alkamisa
radio gollidido men
radio gollidido men hande jaboreden ko Cherno Aliou Sow horejo kala ko yowiti kala ko yawtinte e go radio wietengo Kania Zik FM wonugo diwal kindia e der Guinée ko mu ba yewtidi e makko kedo den be
ka radio jokkondiraaɗo men hannde heɗen jaɓɓi Cherno Aliou Sow gollowo ka radio Kania Zik FM e nokkure kindiya bisimilla mon
on jarama ma en salmini heɗiyankoɓe mon nder anna on fof
wono faala on heɗade kaka toɓɓere jelu o heɗoto on
heɗoto men ka toɓɓere go'o fus e jeɗɗi
kontoye honto woni ko heɗa ɗon
mbeɗen heɗa nder saare kindiya nden ɗoɗen haa telema sarlo kañum ko dewli wonɗi sera sare kindiyanden e wana mamum heɗa telema ka konakre ɗum ga ka capital e nokkeli goho
e nder ko yawtin ton kon fof ko honno heɗiyankoɓe mon ɓen ɓuri yiɗude
émission okkidirgol hakkillaji moƴƴi ara émission on ko yewtowo fii peewal fii ko honno woni feƴƴude e leydi honno woni feƴƴude e nder sare kindiyanden ko siga ɗin ɗon
konnon sendi radio mon on e ɗiya luttuɗi
radio amen on ko radio associative communautaire ko ɗum woni radio on ko sukaɓe hawti e jonnidiri juuɗe waɗi radio on waɗiraka fi yo tawta golleɓe ma ɗum ara ko fi yo radio on naadu jawle ara e radio on ko waɗirana ko fi e wallitagol jama on tentini noon sukaɓe kañum leydi kindiyaɗi ko ɗum senni mayɗi ɗiya radio ji wawi mayni ɗiya radio ji ko waɗaɗi aray e fi yo ngalu naatu
e nde ko RFI yawtinta kon fof ka radio maɓɓe onon kadi ko honɗum yawtintin ton ka radio mon
ko kumpite feƴƴire ɗe mbimbi e feƴƴire ɗe hella kiki ɗon min feƴƴinde ka radio amen ɗo
hande ko honɗum ɓuuri e lollude e nokkure kindiya
ko fiiɗi nambaraji woni ɗi wadde e hoore laawol ngol duuɓi feƴƴunoɗi seeɗa ɗo haare laawol janol feƴƴugol ngol kindiyaɓe nagol route national numéro ɗon ko laawol bonugol foti e seeɗa kañum bonugol laawol ngol waɗi ha lanɗo follinoɗo feƴƴuɗo ɗum ko professeur Alpha Conde kanko e chinois ɓe ɓe geri fi gollugol laawol ngol e nder gollugol laawol ngol laawol ngol gollama ko noon ngol wowlata on hewtata ɗo haray e leggal ma ɓornure holla on nde ko yerɗum ɗo dogoto ma ɗum virage no yeeso laawol ngol ko ala ɗon yewtude e ɗum ɗo wondi e ɗuma moƴƴa ɓani kañum wonɓe dogude he yimɓe ɗo dogirde moƴƴa saabu laawol ngol ɗaati kono fus waɗaka tata andingol laawol andingol yimɓeɓen ko honno ɓe yarata e hoore kañum laawol ngol iwi iwgol Conakry ya ha mam ɗi sakkitiɗi wadde ɗo ɗe ɗiɗo fayda ko jande wu ko jande oto wallo yani fanɗi tato nayo ma yeyi hooreɓe ka gandal ɓe tata hakkil mum no towi seeɗa landama mon ɗumi wadde ɗum ɓe wi won tata ko yimɓe ɓen gaaɗe no doga moƴƴa kono ɓe holli wonde e leyɗe go kadi hara yimɓe ɓen no doga kono noon woɓɓe goo wi wonde haray ko tawde ko wonde laawol ngol ala yewtude si tawi watte ɗum ɗon haray ko fi yiite ngen programme yiite laggine on ko canɗi ɗin woni jonnude yiite moƴƴa ko watti hoore canɗi ɗin ko moteur ji sunnude masout ko ɗin arta wallito canɗi ɗin hari si tawi woni hari ceeɗungu naati haray diyan ɗan ɗan cippoto seeɗa si tawi woni ɗan cippike seeɗa haray e machine ji wonɗi golluɗi ɗin toon ɓena tribune ji ɗi nde no duwira no yiilade fi yo yiite heɓo harayno haaniri donc on andi jama on jande o jande harayno ɓeydade no darnede ñaamugol ngol yiite ngen harayno ɓeydade kono yiite ngen kañum tigi ala ɓeydade ko ɗum ɗon woni yiite ngen tabita fayda kono wonɓe jonnugol jama o yiite ngen jande o ɓe yewtay ɓe holla wonde ko ɗi quartier ji ɗo ma ɗum ɓeeca e ɗo woni heɓude yiite hannde ko ɓe ɗo woni heɓude janngo ko ɗum ɗon soji jama on nga moƴƴano
son landama kawaynodirten ɗo ko gallum honkum faala ɗo yomin ngokkon
lama sidi be mamum
on jarama mi weltaniki on fota ka RFI Fulfulde
min kadi mi weltaniki on moƴƴi
mamum ka men awa mamum ko enen fof rendi ton en jetti e jardide nagal heɗotoɓe men to mamum ɗum ko e nder leydi guinée to Fouta Dialon en yetti e jarnide dagal heɗotoɓe men to leydi guinée to leydi gambia kono kadi to Sierra Leone eɗen andi heɗotoɓe men buyna ɗuuɗi ton tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde oɗo ko Lama Sidy Bé ko nalankejo ɓiɗɗo guinée ɓiɗɗo afrique e mbadi kuptidi ndi en jetti jarni Ibrahima Ba toon to karallagal to yallah hokku ñallude dow jaam encore walla mbiyen lawol ɗimmol oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca hakke yo allah hokku en wattudede mo wuuri julmo wuuri tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde kabruji ɗi wartan ɗo e silmaji capantati on jarama